house with badass. Yeah. Yeah. Ati deep down, kuna ngori tuna beef now. Wana yap ni wa soft, wamezo ya kula pilau. Sini ketepa tuna kibau, pills na grill na matap tap tap. Ati deep down, kuna ngori tuna beef now. Wana yap ni wa soft, wamezo ya kula pilau. Sini ketepa tuna kibau, pills na grill na matap tap tap tap. Taking time in ingianga kidon. Down, down, down. Bombo kla wataguanu si call bila form.
Form, 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 form.
Oh yeah, manaba. Jo bila tarende niko front wako back jo kisenge nikikikokwa na temanga veve nokini bow na kanyagwa kamende take your bro niko mosi Jamaica hii ni baraka jamaa si kawaida hii ni dati na wakimbiza kifaiba mini fighter daddy mi survivor yeah. Are you deep down kuna ngori tuna beef now wana yap ni wa soft wamezoea kula pilau sini ketepa tuna kibao bills na grill na matap tap tap are you deep down kuna ngori tuna beef now wana yap ni wa soft wamezoea kula pilau sini ketepa tuna kibao bills na grill na matap tap 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 taking time in ingianga kidon
down down down
bombo clau wataguanu si call bila form
form form form
yeah.
Form
hadi mbona jona bai pussy mbona una mara mstupido ya oyo kini daika una dos kuji ona ona kini waina mangwai sumi hey. Mi ubwananga mabuli mi ucheki mahora ni kidai movie ngoja mbona we ni jina una bai chupi kani chura vuta zip na usiwai rudi adi oya mista na igo wanadai ni maringo lite kalito niko na ma iligo sikia mali iko niko na tuma kilo pia kani pisto shikanisha na pilo after position na kujana tarimbo mi ufinya jicho na finya na finyo ata masingo lumingo na dildo ata madingo wa little na fimo deep down kuna ngori tuna beef now wana yap ni wa soft wamezo ya kula pilau sini ketepa tuna kibao pills na grill na matap tap tap are you deep down kuna ngori tuna beef now wana yap ni wa soft wamezo ya kula pilau sini ketepa tuna kibao pills na grill na matap tap tap are you deep down kuna ngori tuna beef now wana yap ni wa soft wamezo ya kula pilau sini ketepa tuna kibao pills na grill na matap tap tap taking time in ingianga kidon
down down down
bombo clau wataguanu si call bila form
form form form form